Owo mukwano omulungi eyakuziba obulungi nze simanyi oba bakunaza mata buli akulaba gamba oli mulungi oli mulungi oyakayaka kazaku mu mayinja nze simanyi kulimba w'omukwano simanyi kuwano w'omukwano wakula omubiri wakola figa wakula wato wakola eriiso eryo lyontunuuliza nenzigwamu nze sikulimba amazima wampangula oyo yakimukwano bakirete nze sikulimba amazima wampangula oyo yakimukwano bakirete ekiro saafunye tulo nasuze ntuyana nga nkulowooza olina engeri gyosekaseka olina engeri gyosekaseka gwanzirikule misuwa ekyalavu gyali kyava sikulimba amazima wampangula oyo yakimukwano bakirete nze sikulimba amazima wampangula oyo yakimukwano bakirete